Nikuulize, kwani nikisema kweli itakuwa criminal? Yani, mwenyeji hana lake hata liwe subliminal. Huwa nina vision ya kuchange society iwe kitu final. Anyway, to address my community first, not referring to my tribe here, that kind of blood isn't my thirst. Time is strenuous. I will be clear. Assertive by craft to settle the dust, grid off the confusion. By the way, kama uko hapa na unanielewa, basi inua mikono, kwa sababu nimekuja kugundua kuwa konde pia huwa nono. Nalingana tu jinsi unavyokiona. Hebu fikiria, kibaya kwako kwangu ikawa kizuri, ndivyo ilivyo. Sasa punguza joto. Uncertain if you resonate with this kind of poetry. Usually inaweza kutatanisha mawazo yako easily. Uganga wangu could devastate your biology. Mtu kama mimi sikioni kama kipaji, yani niko tu hivi hivi. Ukiniuliza ni lini mwisho nilijipa raha, haswa sikumbuki. Ni kama naogopa kutumia kidogo nilicho nacho. Nadra imekuja ikawa kisicho, tena letu hakipo. Chunga sana walisema, usimkasirishe mwenye nduki. Ni wachache huwa na jina Bin Bin, sija mention Mr. Bin, yule ni mcheshi mashuhuri. Why life ni serious. Kama hauko careful utabaki kuwa joker, a laughing station. Killer smiles can assassinate anybody. Don't get delirious. Sitaki kuwa ambiguous. Sijawahi jaza haba na haba likawa enough. Nilifiwa na mama before we got in touch. Ndio maana I don't laugh. My sense of humor iliporwa na systems za wale watu corrupt. Ni true. Nilikuwa hai enzi za yule msanii K-Rapt. Rest in peace. So hadi leo niko tu. Ukinipigia simu ili kunijulia hali, jibu ni ile ile. Niko tu. Sadly hutoweza elewa why sipendi rallies. Juu niko tu hewani kutumia rasilimali za serikali kwa umbali. Hivi karibuni nitaanza kulipia fines za KRA, tena ziko gali. Ni vile niko tu. Mihusahau kufanya vitu vya kawaida, kama vile kuzungumza kwa utaratibu. Nimekuwa heckler. My kind of reckless behavior imejikita kwenye shida ambazo kila Mkenya si na uwezo kama Kaira sanaelewa. Dakika moja tumezingirwa, sekunde jingine tumesahaulika. Yani memory yetu ni short sana. Goldfish afadhali. It's funny. Lakini don't be amused when 5 years from now nothing imebadilika. Your local leader tarudi na sera zile zile, akupate pale pale ukiwa shaky. Eti we live in the future, yet stuck in our forefathers' mistakes. Here is where everything good is broken. Present madness. So I accept. Mimi huwa insane by what I say. It's the tiredness. Hali duni lipo tu. Nataka kitu tofauti. Kiamsha kinywa iwe conflicts. Lakini historia inavyojitangaza ni hakuna mapya bila machozi. Viongozi wenye nia ya kuendeleza nchi mbele hawana nguvu. Wasimamizi kanisani washapotezwa kwa utamu wa sukari nguru. Vitu vingi vinaendelea ziko invisible. Zimo chini ya ngozi. Lakini mimi niko tu, black as ever. Ninaelewa my place in this crazy world. My role is to provoke thought. Yani ni kuchemshe bongo. Juu wakati ambapo utakuwa na shuka ngazi ya uhai, hutapeana hongo. I hope nitakuwepo nikitazama hitimisho lako. Any last words? Uko tu.